Luka simwari didi. Eden balde Cesar Augusta yamiriyo bindital wadi ender leydi he fof. Kondeen wonno bindital gadanal hawri ko e gorneragal Kirinyus e diwan Siri. Yimbi fof njahi windito yaade. Goto fof wurmo men. Yusuf ne ummi Nazaret e diwan Galile ngam yahdi sari Daoud witende Bethlehem e diwan Yude. Ngayt o jeya ko e suudu Daoud e lenyol mum. O yahi windito yaade ton kanko e Mariam jam jama makko. Tawi ko cowido. Nde be ngoni ton de saha mo Mariam foti heptade o yonti o afi biddo gorko. O somi dum o lilni dum e der jabnergal sabo be kejaani e jippinde he. E on nokku aynaabe en balatno aynude orli mumen e ladde he. Malaika jomiraado feñinibe. Darje jomiraado o yayni e dow mabbe. Kulul mangul jaggibe. Kono malaika o wiibe
woto kule ngati ngarmi ko haalande on kabaaru mojjo jogordo addande leñol ngol fof weltare mawnde. On jibinaama hande e der saare Daawude en he dandowo goto ko kanko woni almasihu jomiraado o. Dum do ma wonan on maande ma on taw tiguyel keccel ina soma ina lelna e jamnirgal
do ne don jamaanu malaikaaji goddi ummi do asman yenti e gadan on woni e yettude Allah ina wi nden malaikaaji di ngoppibi don fayde do asman aynaabe be ngoni e wiyandirde e koy mumen
wadde njehen ha Bethlehem jeewen ko kewi ko jomiraado o andini en ko
be kenyi be njehi de be njetti be tawiton Mariam e Yusufu e tiggu yelngel ina lelna e ndir jamnirgal nden be njii be kabri ko be mbiya e maggel ko kaawisu jeggi dendangal nannobe haala mabbe kono Mariama en moftuno den gedi fof e berne mum kadi en miijitonoode ciagal dum aynaabe be ndutti ina mawnen Allah ina jetta dum sababu ne dendangal ko nani ko e ko njiko sabu fof laatori kono malaika o wirononi balde jeetati ciagal jibineede makko o burnina o inira Yesu indinde malaika o wino gila Mariama bamani tawreedunde nde saha mo be poti labbineede o yonti no sari Musa o wiri dum ni jinnaabe makko nawimo Yerusalem ngam rokkude mo jomiraado sabu ko ni windira e sari jomiraado he
afa gorko fof yo jonyane jomiraado
wondude ngam waddi sadak kirsuteedo no sari jomiraado o yamirini hono
poli didi wala choppi didi poli
ndeke gorko goto en wonno Yerusalem in wi'e Simeon on ko gorko peewdo jom nondal omo fadno momto gondi Israel o ruuhu cenido in wonno e makko ruuhu cenido andaninomo o mayata taw o yani almasihu jomiraado ruuhu o dunyimo natnimo e der galle Allah he de jinnaabe be ngaddi cukulel ngel hono Yesu ngam wadande dum ko sari o yamiri ko Simeon yettingel e juude mum woni e yettude Allah ina wi'e
jomiraado fodore ma timmi dal hankadi maccudo ma maaya e dow jam ngati mi yiri gite am dandore ma de pewjuda e yeso leddi fof annore lernore dow laaj teddinore Israel lenyul ma
ko halateno e maggel ko haawi yumma maggel e baba maggel Simeon downiibe wi Mariam yumma maggel
ngel do cukulel ardi ko libde heewbe e umminde heewbe e der Israel ko ngel maande jogorde jibinde salare mbele mi joji cuudidi e berde kewde ina peña an e hore ma mette nge berde ma no silama ni
annabi debbo biited ana ina wonno don kadi ko bi fenwel jeyaade suudu aser ko naywina no feewi ciagal nde o wurde e jom galle makko ciddunodo mo duubi jeedidi jom galle o mayi o heddi e ndiwaagu o yarano ko duubi chapande jeetati e nay
o yaltataani
galle Allah o mo rewirahno jomiraado o korko e nyaagundi jamma e nyalawma e on waktu o ari kankoni o woni e yettude Allah kamba harbo damani nobe ciotigo Yerusalem be fof kabaru cukulel ngel nden be badi fof no sari jomirado wirini be dutti wuro mabbe hono Nazareth e diwana Galile cukulel ngel ina mawnatan ina beedo sembalindi e do ko hewata hakkile ko kadi mojjere Allah huuri e maggel hitaine fof jinnabe makko ina ngabita na Yerusalem mawni noydi kewu dandoringu nde o dañi duubi sappo e didi be njayton no be ngoy waddini be nawarimo nden kewungu gasi be pokkiti be kooti ndeki be tinani Yesu heddi ko Yerusalem be cikkanno ko omono soomi e yahdi be mabbe he be njahi nyalawmo no worno be kattakemo cagal dum be ngoyni e yilaadem e der kureji mabbe e sehlaabe mabbe kono nden be njiyanimo be dutti Yerusalem yilu yaademo balde tati cagal mum be tawima e der galle Allah he o ma joodi e hakkunde jenginoobe o ma hedo dumen o ma namno dumen heda tobe be fof naji sababu inde hakkilantaago makko e jaba wili makko nde jinnaabe makko be njiyimo na jore jaggi dumen yuma makko wiimo
bingelam fali sababu ada wada min ko wayni min e baba ma fof min jilori mama faire
o jabi o wi
holi ko wadi horon jilom mate won ganda potmi wonde ko e galle babam
kono be paamaani hala ko hala nibika cagal dum o hoddi e mabbe be pay Nazareth o doftibi yumo makko ina moftuno den gedi fof e bernde mum yeso woni e bamtaade to bangi hakkilantaago to bangi darnde te ina welno Allah e yimbi fof.